yande joni wittari min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde. Kore Diagnale e moɗon Soumana Amadou kañum janganta habaruji ɗi endam. Goo fo en kalando filla ko darto jahangal ministre leydi Allemagne kawjiɗo filla ko darto ndenagu ɗo enda nder leydi Niger. Nonne jaango nde endan noga e goo lewru ndu woni ko himɓe jingonoɓe suudu Baba noddi dow filla ko darto yaadu e nder wuro ngo endan ndenene kadu e keru leydi Niger fuu. Immintinol garol werɓe to ende agadas dow filla yilaaru andal duniyaaru kandu min garan dow muɗum. Nonne faa neɓa tagol timmode hitande sukaaɓe hewɓe no golde kullanteje ko wiyete pétard kañum on ko min gaddato dow filla yewtere men pindino hannde studio kala. Kori Diagnale e moɗon Mouhamadou Issoufou hoorejo leydi Niger hannde nde nani on noon ko o hokki laawol hono faande ni jonde hakkunde makko e ministre leydi Allemagne kawjiɗo filla ko darto ndenagu leydi ndi endan gadduɗo jahangal ɗo endan ɗum dukonda ɓe kaali dow filla ko darto ndenagu nder Sahel ɗo endan hawta dukonda e yaadu yesso leyɗe meɗen. Ɗum wonno ko o haali wakkati ko o wurti to kanko hoore leydi men Niger ministre leydi Allemagne nani ko o haali bandimi Habibou Garba wartiri haala ka.
On a min gadi filla domol leydi filla yaadu yeso leydi Niger. Niger leydi non di leydi Allemagne no gollida hemun sanne no wodi kulle de domu leede didde en bawi nafodirde. Min kale do fi leydi Niger tan min kali do fi leede Sahel fu min gadi filla fedde indiraade G5 fedde de min gadi minen leede Touba ko be anniya wallude min beydan sembe sogeji tawadi der lanaji piroji gondi no balla sogeji doma leede Sahel
ɗi ɗaɓa ele haalaji koɓe jewdide makko kanko ministre oni wonno dow filla ko darto to ennan Berlin Kenya wonno ko fawaare joni dukonda an hippitere bonde gon waɗa nder luumo dukonda latin gaɗan gam batte Allah e fijo ko wiyete Noël ɗum endan himɓe hewɓe ɗum woni ko mayi e majji joni ɗum wadde ko fande kanko ministre o andini ɗum Habibou Garba no ɗum waɗiri.
Ça vraiment choc.
Ɗum nawi himɓe leydi amin fanoy wala iɗum hulƴini du sanne wakkati ɗum waɗuno himɓe sappo ɗiɗo maayi himɓe capanɗe joyi goni ko ɗum memi joni ko hanini woni himɓe tawi ko daara waɗuɓe ɗum iɗum yurmini iɗum metti.
Yorno mbirumu ɗum on ni hooreɓe pelle jingonoje suudu Baba ɗo enɗo leydi Niger kewɗe kawri gam batte wadde yaadu jaango yaadu ndu konɗan waddi ko fa hannde nde ennatoyte CNT ɓe gaɗi hawrutere gam batte ɓe kolla yimɓe to wonto e sigilaji maɓɓe tawa mbiyeteɗo mum kayla haalidu goto e hooreɓe maɓɓe kamɓe ɗo ni o yewtani en dow filla ko darto ɗumon ko ɓe cigili noga e goɗɗum woni jaango alarbar nde ɗo henna gallu ñeme kañum e nder reedi leydi Niger fuu.
La marche prévue le 21 décembre prochain.
Burtaki walla mettorgal ɓernde mbiyaki noɗan lasso e goo jaango ki iki woni e hoore makki jaango yamde tati ñalawma. Allah e majjum du min gattan dande e ɓiɓɓe leydi Niger fuu mburto ngam ñamee min tawa ɗum ɗuga hollude laawol jande dartine e taɓen tedde laabi kiite ɓiɓɓe leydi fuu e du darnude laabi démocratie e wiide jamre e ley ko gomnanti wonno waɗa dow komin deki hitere dow mum kam woni e mburtaki ɓiɓɓe leydi Niger fambi e jamrayi e laabi ɗi limtumi ɗi min gaɗi noddangal du e régioji ɗin fuu heɓa ɓe paama ko hana mburtaki ƴeewoyi ñamey tan non nokkuji ɗe
fuuno.
O wonno mum kayla haalidu wakkati mo bandimi Moctar Hammadou yewtide makko yoga maɓɓe ka en ndu mbi'i on ɗum ɗo kanke ngala hen gaɗa majji nduɓe kolli wiide ke ɗum yottaki hano wakkati o wona kan han tawe ɗum waɗanoma ndenne ɗum woni yaadu ndu endan kamɓe ɓenɓe haɗuɓe noon ɗum waddi ko fanne kamɓe ɗumin jewdide mbiyeteɗo Law Wali Adamu laatiɗo kañum woni kaalowɗo inde hawrindeji laatiɗi kañum ɗo jaɓa dow filla yaadu waɗoɗo jango ndu endan Asoumane Sina ɗum woni ko yewdide makko en kettinani ko o wi kankoto
les structures qui sont avec nous donc nous nous sommes les porte-parole
pelle gondude amin den de minen goni haloɓe de inde mbe min bi mburtaki wala e lawol ki hanuno ki wade illunde nimbe gonno nanan der balli mu en ande ko min kebi narral hakkunde pelle jingonobe jande e gomnanti on nom faadum hebane mosala e do filla wannobe keptolo hebde lamba gomnanti ko dum wartira bolum be miden don dara lawol majjum hedde ministere hawjinde filla cellal bibbe leydi den on jidu labi di ministere kawjido filla cellal on woni no hooƴa fuu gam majjude mum. Kulle ɗe ɓe kaalune ɗo kanƴe min durwidinno hemu illu aranne, ndenne minen no woodi komin goni miɗen ƴeewa gaɗa wurta hannde leggal luure ñameynde ɗum hana ko wooɗi noon. Nimɓe wondunoɓe e mettorgal ɓerle illulde no woodi laabi tokketeɗi ko attatawe gomnanti nodde faa wara yiya ley saɗorma mo nimɓe tawa. Komin eelata nimɓe njooɗo heese eela Allah du aadi ɗi gomnanti hooƴi ɗi tawe
yettiniɗi.
O wonno Lawali Adamu hono kaalodo inde pelle laatiɗe kayndu konno yarrodaki e dow mburtaki janko Asumana Sina kañum yewtude makko. Noon ni ministre na mbiyen du Laana Pirowa hono koƴƴowo himɓe jippika Agadez du filla ko darto batu mbiyaɗo Agadez sokoni on enɗa warde himɓe waroɓe fa gam batte gaɗa yilaru andita duniyaru ɗum du konno ni hon ɗum waɗi hono weltare sanne yaade himɓe Agadez ɓe sabu hono himɓe ɗo nde puɗɗi garto enɗa ni no wawi waddude arsuku lobbo sanne yaade e himɓe Agadez ɓe walano golle heɓa nata golle ɗum waddi ko fawara joni. Ministre gawjiɗo filla ko darto yilal andal duniyaru mbiyeten Ahmed Boto kanko du konno ni min jewdi makko do filla majjum nani ko a haalani bandimi Moussa Mamma illu Agadez.
Notre ministère se déploie d'arrache-pied pour ramener l'activité.
Ministère ami no don wada ko watto fu fawartire gollal yilotobe duniyaare leydi Niger yaade région mo Agadez. Amma ni sengonga ande do filla rafi denago min kepta wartirde yilotobe duniyaaru no min jidiri. Amma ko min kebi wadde Allah e fije sappo e jeetati lewru décembre ndu ko min kebi waddude laanaji piroji di ngala daru daru dum no hollan walloobe ami ko filla denago no don wade ko wartirta yilotobe duniyaaru. Dum walna cucuka e gollal yilotoɓe duniyaru ngal gollal mangal no nder leydi Niger yaade région mo Agadez. Miɗo mila du nafakka amin e waddude bawɗe mum laamu yaade waɗoɓe gollal yilotoɓe e join hôtel uji fa yilotoɓe duniyaru warta. Miɗo mila du hunde noon ko waddata nafakka sanne far arsuko leydi ndi no hani nimɓe gaɗa hunde fuu ko wartirta yilotoɓe duniyaru nder leydi gal nafakka ɓiɓɓe Niger.
L'intérêt commun en tout cas des Nigériens et de nos visiteurs.
Ahmed Boto noon ministre kawjiɗo filla yilaaru andal duniyaaru noon ni neɗɗo gonno ɗo joɗanigu leydi Russie ton enɗan ni fawar joni ni Ankara ɗum wonto ene Turquie keñal nde woni ko fella o wara wargo makko goɗo ɗenani wakkati o nomo dari omo haala dow filla mabɓe tiggol nokkure gollire gon enɗan ton enɗan ley Ankara ton enɗa Ankara leydi Turquie noon ni nani ne kani ɓaro makko ngol du wari wakkati tawade konna leyɗi ɗenɗan no gonno tewta koto ko tawi nene ne kani fewni hakkunde muɗum en caggal hono fawar joni du hono Laana Pirowa leydi Russie fellanoma to ene Turquie liɓanoma ɗum du konna ni wadde ko fande mi ɗumen jewdi mbito Yusuf Bachar laatiɗo jooɗo keno do inde jooɗanigu leydi Niger to ene Libye gam batte o fammina en dow filla majjum kanko e do andal makko Gongo Mouhamad Nantani kani woni ko noddimo yewtide makko.
En principe
de gonga wala ko dum wawi bonnude der higira ko hakkune leydi Russie e leydi Turquie amma himbe tawabe do inde mayri to tawa fu hakkiloji en pukkatako gam ko wadi ambassadeur o no wawi wade e mabbe der tefol libol laamu leydi Turquie wadi himbe mawbe nangabe misali hokkobe habaruji sogeje e polisiji wobbe tefan bonna higira ko wongo hakkune leydi didi de dum dube juude en tawa der fi o gonno tefa amma wala ko dum bonnata sayni ko dum sembindini polisiru du fadda mayru fidude du wi ana ko du hidana yobtanade be leydi Russie wari der alert denne ɓe kolli koɓe bawa naati leydi Russie ɓe gaɗa bononda amma to himɓe mayri tawa fu ɓe tefanɓe ɓe bara ko wawa wi'ede ni woni ambassadeur ji leydi Russie tawaɓe nder leyɗe larabuɓe hakkilloji en pukkatako.
O wonno Yusuf Bachar caggal majji on to galluɗe maradi no hen sigilo gam batte hono jaɓɓitade battu tataɓo gatte do filla fijoji pirto ɓalli jiyaɗi du konna ni fawar joni eko wiyete lekkoleji mawɗi e université ji ɗum du konnani fuɗɗatano nogay ɗiɗi lewru décembre ndu gonɗe nder muɗum ɗu enɗa hannde nogay mayru ñalli fijoji ɗi du konnanni no tawa ko watta himɓe hono ko watta ujunere ƴiwoɓe tatteji fu nder leydi Niger gam batte yaade fottoyde e batu o enɗan e hoore mabɓe kamɓe koye mabɓe ndenne ɗum wadde ko fande min jewdi mbiyeteɗo Abou Zeydi ɗan ɗan Maza ɗiɗaɓo e fedde hawjide sigilade oɗo batu o wi kulle ɗe fu gasi fa jaɓɓito hoɓɓe ɓen enɗan batu ko watno hande ene woɗiri.
Wana
min keɓi to wernata waroɓe to durwogo misali ƴeewoɓe durwowo liɓuɗo na liɓaɗo min moƴƴini nokkuje durwogo min milino e julɗe maradi kulliya nokkure nde no moƴƴinteno amma min keɓayno hiɗira laso e goo lewru du ƴeewoɓe durwowo liɓuɗo na liɓaɗo garan potta ɗum dow fi ko himɓe ñamata baasi fu wala ko hiɗa fu heɓama dow fi hiroji gaɗoteɗi sey ñande durwogo timmi min kaldi he fedde singade nder huɓere maradi fedde hawjina hiroji ɗi nde Allah jaɓi fu waɗan fa woɗa
réussir.
nene ni se mbi gina pawte sedda kala fadde men yottade e yewtere men pendinol
studio kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere e nay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birni ngawre
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
Dolbel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jenay e joy tobere go FM
sai
do radio Tapwa
lamba chapande jenay FM
mayayi
do radio Anuri
lamba chapande jenay FM
Tamaske
do radio Maria Ader
lamba chapande jenay jetati FM
Buza
do radio Takarakara
lamba chapande jenay FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
nawantiri ele timode hitande en andi ko wowi sukabe no gada fijoji mun en pijira du konnani hara kullan tade ko te yiteji ko fadde tan majja majja mano fellane dun waddi ko fawar joni har fella ko darto ko ete hono petar kanyu non woni ko lati hande sakulla san e der wurdo en nan nyeme do dum waddi ko bandemi nafisa adamu o yeyi o yilo de wurgo en nan o wadani en der yewter ko min pirti fulfulde kanyu won yewter me hande se ketne nan
ol ko jidi anda ka gondi non nan le balde bittide de le bangeje gallure nyame pide petaruji e kiteli patte tedi do boli dum duna suka be famarbe ngodi no gada dum le welwelam ol ko ji pide petardi fu gam badangal julde kantol hitande don dum don idum huljina bibbe leydi fa haddi wala yaru no ali bubakar wi irini
ni di borgo jirbini agi
de don gon gonda de anani dum sai hakkiloma ummo mila sako goddum no tawidu no suka be subako o minani dum paraw paraw dum welay kam ba seda de ni mido heba to dum wadde du sako dum fi
sam sokki makar
boga petar gaskiya mude musulun tamo sa
fi de petarde alsilamagal hadi dum dum wela ba seda gam minkai mi yarda sako biyan soda petar futtina minkai dum wela kam ba seda gam pide petarde idum wayi waddande neddo sado fudu juwobe ladde ngari deni dum fiyama hadde mo jomu sai fitta
mo da tabugay kena alum bayeba
sanabe petaruji be lelede janane be judete emu gam batte ibe keba hemum hanono chonno kiteli gattete di e julde din wirini
petaro ko futtinte dum biete dum petar min gadde dum gina idum do lawol ko wona no futtine dum illa ko waddano rawani non ko sodaka futtinobe dum bedu no tawda dum illa rawani be tefatana be futtinde dum dum fu ko kesum dum wara imbe no juuda dum Burkina Nigeria kadan idum sedi no wodi ko keme nay keme tati keme didi e fo ba hemre no heba gomnati wawa hadi dum ba o watti police be tay ko to dum sonnate fu non der hubere nyame
tinga genyi
no haliri hande subaka e chalalor governor Morezio nyame o holli ko labi no don ko je gam hadde pide petaruji di der wakati o e kantol hitade gam idum wadana saru leleti
dum wono hande ni habaruji e furfulu ko be gaddani on keddi jam are waddube balla mun ko nanno dido habaruji e mi e hore am yoto on min jetta assalamu alaikum balante jam wali se ketton on habaruji ko hori e demle meden koribe
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum